Starboard.
Nifundishe kuwa humble, kuwa humble, yeah. Nimechoka na kugambo, na kugambo, yeah. Nifundishe kuwa humble, kuwa humble, yeah. Nimechoka na kugambo, na kugambo, yeah. Nionyeshe njia zako Baba, nionyeshe ukuu wako. Wakiniona waone your peace all over me. Mungu umenitetea, umeniinua, your joy is all over me. Na Musa Baba alinyorosha fimbo, akawaambia wana wako, my people let's go. Hawakujua nako kwenda uliwaongoza Yesu. Hawakujua nako kwenda uliwaongoza Baba. Nami sijui nako kwenda uniongoze Yesu. Nami sijui nako kwenda unionyeshe.
Oh Baba, nionyeshe.
Nifundishe kuwa humble, yeah. Nimechoka na kugambo, yeah. Nifundishe kuwa humble, yeah. Nimechoka na kugambo, yeah. Nionyeshe njia zako Baba, nionyeshe ukuu wako.
Vibes.